house music, baby.
Majukumu yangu na mwachia Mungu. Cha msingi kwangu ni wewe kuwa wangu. Story nyingi nishapitia, mingi nikagundua, vitabu nikafunua, jambo nikatambua. Wewe chaguo langu, mama wa watoto wangu, kipenzi cha zazi wangu, rembo wa nyumba yangu.
Uongo wako kwangu
ndio asali yangu, rembo kama vodka. Na hapa nishafika, mngaro wa malaika, seke seke ukinishika, puh, moyo unaruka ghafla, ntaazirika. Na isi utani acha, wali mwingu atani cheka. Hey, ni ndoto yangu ufae pete yangu, melele uwe wangu, ni kuite mke wangu, uniite mume wangu, sitopenda majungu. Wale wale mwengu wendi, yo ever wangu me, Adamu wako tupeane bila choyo. Daktari unayenipatia, unanipa ratem zaidi za dunia. Kwingine likapita nalikosa mautamu, ujuzi wa mambo kuwa nawe sishihamu. Nipo nachopenda, hata mgongo nitapanda, kuishi nawe paka pigwe parapanda. Umenishika kama teka mikamanda, wanimalizaga soti yako kakinanda. Tuwapige bao hao, wazushi hao hao, wanotaka kuwaribu penzi letu hao. Ntapigana kulilinda penzi letu, na taongeza maprince maradof stradeja. Na tuto yuko simple tu, amenifanya kiwa naye kwangu ratu. Dele sikoko, hapendi mako, sina lingine zaidi ya kusema I love you, I love you.
Every day, man. Every day, man.